Ngiyacela ibathando sivule ku First Peter chapter 3. Namhlanje sofunda uverse 17 kuya ku 22. Ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi. Verse 18, uKristu wahlupheka kwabakanye ngenxa yezono olungileyo ehluphekela abangalungile ukuze aniyise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa kumoya. Wahamba wayoshumayeza imphefumulo eboshiweyo kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNowa. Umkhumbi usakhiwa. Okwasindiswa abayingcosana abayishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Lawo manzi angumfanekiso wombhabhadiso ensindiswa ngawo manje. Okungesikho ukukhuculula insila emzimbeni, kodwa isithembiso kuNkulunkulu esivela kunembeza omsulwa ngokuvuka kukaJesu Kristu. Othe esenyukele ezulwini, wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esebekile phansi kwakhe iingelosi, ababusi, neyiphathimandla. Amen. Uverse 17 lo engiqala ngawo ngesonto edlule sawufunda. Lo othi ngokuba kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma lokho kuyintando kaNkulunkulu kunokuhlupheka ngokwenza okubi. Uverse 9 no-14 wasichazela ukuthi kungcono kanjani ukuhlupheka mawenze okuhle kunokuthi uhlupheke kade wenze okubi. Uverse 9 ubuthe kuthina ningaphindisi okubi ngokubi inhlamba ngenhlamba, kepha busisani ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Ukungaphindisi okubi ngokubi nenhlamba ngenhlamba, kepha wena ubusise ukuhlupheka lokho, ngoba abantu shuthi bazokuhlukumeza wena ungayiphindiseleli. Uthi ke kwenze lokho ngoba iyona nto uNkulunkulu akubizela yona, kukhona uzodla ifa lokubusiswa. Kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle ngoba uNkulunkulu ukuthembisa ifa lokubusiswa mawenze njalo. Amen. Uverse 14 wathi, kepha uma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe, ningakwesaba ukusabisa kwabo futhi ningakhathazeki. Mawuhlupheka uhlushwa abantu ngendlela ezahlukahlukene, ube ungazange wenze lutho okuphambene nentando kaNkulunkulu, ubusisiwe mawenze njalo. Ingakho kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle kunokwenza okubi. Mawuhlupheka ngenxa yokwenza okubi, asikho isibusiso kuwena, kodwa uma ubekezela uzehlisa, ingekho into embi oyenzile kodwa bese ubhekana ney'nhlupheko. Nibusisiwe maninzi njalo, uNkulunkulu usithembisa isibusiso masibe abantu ababekezelele iy'nhlupheko singazange senze lutho okubi. Now uverse 18 kuya ku-22 usinikeza isibonelo saleyo doctrine leyo. Doctrine esifundayo ukuthi uma wenza okuhle sometimes kuyenzeka ubhekane nenhlupheko. Uhlukunyezwa abantu bakwenza okubi, bakhulume kambi, noma nje inhlupheko in general. Kodwa njengabazalwane simele ukuyibekezelela inhlupheko. Maziza nabantu siyithobe thina singayiphindiseleli. Ma kuyinhlupheko nje general sizamukele singadinwa, singadiscourage-eki, singabuyeli ezonweni zethu, kodwa siyibekezele ezizamukele ivela kuNkulunkulu ngenxa ukuthi masenze njalo uzosibusisa uNkulunkulu. Kunefa lokubusiswa esizolamukela okuyimvuzo masifika ezulwini. Kodwa futhi sabona last week ukuthi mawuthanda nje izinsuku ezinhle nokuthi impili bemnandi khona la emhlabeni then yenze okuhle njengalokhu uNkulunkulu kade sifundisa ngakho nezibusiso zasemhlabeni zikhona mawumuntu ozehlisayo ungaphindiseli mawoniwa futhi ungadiscourageki makuvela nje inhlupheko in general. Then la sibona isibonelo sikaKristu eyenza leyo nto ehlupheka bese enikezwa umvuzo uNkulunkulu Baba. Inhloso kaPetru ukusiqhuquzela ke nathi ukuthi njengalokhu uNkulunkulu ayenze lento kuJesu nathi asikholweni leli qiniso leli lokuthi ma ubekezele inhlupheko ungazange wone kunomvuzo omuhle ngakho zibekezelele inhlupheko. Musa ukuyiphindiselela dedela uNkulunkulu ngoba kunomvuzo kwenze njalo. Musa ukuhlehlela emumva ma impili ibanzima ngoba uthi wena uzange wone lutho ubone ngathi uNkulunkulu kwenza into errongi bekezela ngoba kunomvuzo omuhle ukubekezela lapho kunzima. Sizobona lezo zinto kwisibonelo sikaKristu la kuverse 18 kuya ku-22. Now ngaphambi kokuthi singene kuwona lamavesi bazalwane zikhona izinto izwi likaNkulunkulu elisifundisa zona maqondana nenhlupheko elisuke lifuna ukusiza ngakho ekutheni sikwazi ukubekezela. Kodwa isikhathi esiningi uNkulunkulu akazi ukuyiphendula imibuzo e-specific ngeyinhlupheko thina ngabanye ngabanye esibhekana nazo. Isikhathi esiningi asizukuzwa ukuthi kungani kwenzeka kimina? Kungani kwenzeka manje? Yindaba uNkulunkulu avume kwenzeke ngalendlela okwenzeka ngayo. Isikhathi esiningi asizukuyithola impendulo zaleyo mbuzo e-specific kanjalo. Kodwa zikhona izinto uNkulunkulu asitshela zona ebaluleke kunazo zonke kuyona emele ukusiza ekuthini sikwazi ukubekezela, yileyo ukuthi mase sibekezelile kunomvuzo uNkulunkulu azosinikeza wona. Leyo nto imele ukusimotivator ukuhlala enkosini makunenhlupheko, ukungayiphindiseleli kubantu udedele uNkulunkulu, kodwa still uqhubeke umkhonzo uNkulunkulu. Sikubalele nje masinyane ezinye zezinto uNkulunkulu asifundisa zona ngeyinhlupheko ngaphambi kokuthi singene kule engicabanga ukuthi is the main one eqonde ukusiza kakhulu. Number 1 inhlupheko uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi zehlela bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ukuphendula umbuzo othi why me? Kodwa uphendula ngendlela egeneral engekho specific esimweni sakho. Ngiyazi wonke umuntu uyawubuza lo mbuzo lo. Kungani kuhlupheka mina kanje kungenzeki komunye umzalwane? Impendulo egeneral thina sonke bonke abantwana bakaNkulunkulu bayabhekana nenhlupheko. UHebrews 12 verse 7 usifundisa kanjalo. In fact noma ufica sobona masifika chapter 4 wayo lencwadi le uverse 12 uthi masingamangali makufika inhlupheko ezifike kwenzeka into engajwayelekile ngoba zijwayelekile inhlupheko kubona bonke abantwana bakaNkulunkulu. Okwesibili esiye sikubona ezwini kaNkulunkulu, inhlupheko zinenhloso yokusiza sikhule ebungcweleni. Uverse 11 kaHebrews 12 usifundisa leyo nto, zinjengediscipline yomzali mayifika empilweni yomntwana. Iyamsiza ukuthi ahlehle ebuwuleni bomntwana nasekwenzeni izinto ezingafanele, akhule ekubeni self-disciplined, enze izinto ngendlela efanele. NoNkulunkulu uyakwenza lokho empilweni zethu ngeyinhlupheko. Zinomsebenzi we-maturity empilweni yobuzalwane iyinhlupheko. Siyakubona lokho endaweni eyiningi ezwini likaNkulunkulu. Enye into esiyibonayo ukuthi while sisala emhlabeni inhlupheko yinto ekhona. Uma uyibuza ukuthi ngobani uNkulunkulu evuma kwenzeka manje, oqala uthi why mina, owesibili uthi lento yokwenzana. uNkulunkulu uvumelene ukuthi inhlupheko ifike, uvumela ukuthi wena zikukhulise, kodwa okunye ukuthi why kwenzeka manje lento, why yenzeka ngalesikhathi inhlupheko esikhathi singayifika zenzeka ngesikhathi singayifuni ngazo. Sinazi izikhathi ngoba siyaplan ukuthi okay inhlupheko ayi avoideki kodwa siyifuna ngesikhathi esithizeke. Mfuna kushona uma sengina 80 senganele impilo. Bangaqala bayashona abantu, ati nami sengiright. Kodwa isikhathi singakwenzeki kanjalo. Umbuzo othi why kwenzeka manje ngalendlela okwenziya ngayo ukuthi manje is the era of suffering. Before singene ezulwini usho njalo uPaul kuActs chapter 14 verse 22 simele ukungena embusweni kaNkuluNkulu ngeyinhlupheko eyiningi. It is as if inhlupheko iyona nto esingenisa embusweni kaNkuluNkulu siphile esikhathini seyinhlupheko uthi uJesu kuJohn 16 verse 33 kulomhlaba niza kuba lisizi. While sisaphila la emhlabeni isikhathi seyinsizi lesi ngoba siphila kumhlaba oqalekisiwe ngenxa yesono, ngakho asilindele ukuthi kuzoba nzima. Asilindele ukuthi kuzoba nzima kithi na sonke, including wena nami. And asilindele ukuthi mayifike inhlupheko zizobe zizosiza thina sikhule enkosini. Enye into yokugcina ngifuna uyibala nje phambi singene kuleya namhlanje, uNkulunkulu uyasitshela kuRomans 8 ukuthi inhlupheko zisebenzela okuhle kithina. Sengikubalile okunye kwazi ukuthi ziyasikhulisa enkosini. Kodwa futhi mathi sisebenzela okuhle, inhlupheko will ensure ukuthi ekugcineni songena ezulwini thina. Ileyo nto enhle kunayo yonke into uNkulunkulu angasenzela yona. Noma kungenzakalana emhlabeni, kuzophetha kahle kulabo uNkulunkulu ababizile, neyinhlupheko zizosebenza ukuqinisekisa leyo nto. Mhlambe masingase singahlupheki singaphelele esikogwini. Mhlambe inhlupheko is exactly what we need ukuze sokwazi ukubekezela ekukholweni kwethu sigcine sifikile emazulwini. Ngakho zizela ukusebenzela okuhle ekutheni ngelinye ilanga sihlale noNkulunkulu engunaphakade embusweni wezulu. Ingakho kuJakobe athi count it all joy. Obothi ukuthokoza kodwa lapho ubhekana nenhlupheko enhlobonhlobo ngoba zizosebenzela okuhle empilweni yakho. Amen. Ngibaliza athi ngakho manje ziwu4. Izinto ziwu4 iBhayibheli lisitshela zona ngenhlupheko. Alithule izwi likaNkulunkulu ngenhlupheko. Sina bazali masibhekana nenhlupheko silishata off izwi likaNkulunkulu sometimes. Kube ngathi uNkulunkulu akasichazelanga lutho ngalezi zinto esibhekana nazo, kanti usitshela zingakwenzeki khona mase zenzeka sokwazi ukuma. Uyakhumbula uJesu usho njalo kuPetru. Uthi Petru uSathane ukucelile ukuthi akusefe njengokolweni, ufuna ukuqeda ngawo uSathane. Kodwa ngikukhulile ngikuthandazelela ukuthi ukholo kwakho kungafeyili. Umtshela lento ingakwenzeki khona mase izokwenzeka, uPetru ezokhumbula ukuthi iNkosi imtshelile leyo nto imsiza akwazi ukuma, akwazi nokubuyela eNkosini after ehlulekile uPetru. Nathi bangcwele uNkulunkulu uyasiqwashisa ngeyinhlupheko khona sizokwazi ukuma mase ifikile. Amen. Now lezi zinto eziwu4 zonke ziyasiza, zonke kufanele siyikhumbule. Kodwa nansi mina engicathi isiza kunazo zonke, at least nansi engisiza kunazo zonke mina. Ilento yokukhumbula ukuthi inhlupheko zonke engibhekana nazo, konke ukuzehliswa kwami inxa abantu beyiphakamisa phezu kwami ngingayiphindiseleli. Konke ubunzima obufika empilweni yami ngibekezele, ngingamthuki uNkulunkulu ngibuyele ezonweni, konke kunomvuzo ekugcineni. Kune-payday ezayo, ngakho ngiyabekezela Monday to Friday. Kunobuhle okuzokwenzeka emzimbeni wami, ngakho ngiyayifukula lensimbi nomisinda. Lento yokukhumbula ukuthi kunomvuzo esowamukela ngokuhlupheka kwethu imele ukusiza ukuthi sikwazi ukubekezela einhluphekweni. Amen. Now uPetru wenza ama point awu2 la mayisinikeze isibonelo sika Jesu. 2 points. Kuverse 18 kuya ku-22. Lokuqala, ukuhlupheka kukaKristu, ehlupheka ukufa, kwaba nomphumela wokulethwa kwabazalwane kuNkulunkulu nokuvuswa kukaJesu ekufeni. Ukuhlupheka kukaJesu, ehlupheka ukufa, kwaba nomphumela omuhle wokulethwa kwabazalwane kuNkulunkulu nokuvuswa kwakhe emathuneni. The point, uma nathi sivuma ukwamukela ukuhlupheka njengaye, kuyoba nomphumela omuhle kwabanye abantu nakuthina. That's the point. Asibone lo point oqala kuverse 18. UKristu wahlupheka kwabakanye ngenxa yezono. Olungileyo ehluphekela abangalungile. Ukuze aniyise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa kumoya. Kuno because laphayana iBhayibheli lezulu elingawuvezi ekuqaleni. For or because. Lento ayishoyo manje iconnecta noverse 17 obukade uthe kungcono ukuhluphekela okuhle kunokuthi uhlupheke kade wenze okubi. Ngenxa yokuthi because uKristu wahlupheka kwabakanye ngenxa yezono. Ngamanye amazwi lento ayisho kuverse 18 isinikeza isizathu sokuthi kungani uverse 17 eyiqiniso, kungani kufanele simkholwe. Usinika isibonelo sikaKristu esenza uverse 17 abe yinto ephathekayo, ekholakalayo, nathi eyenza umqondo kuthina. UKristu wahlupheka kwabakanye ngenxa yezono. Olungile ehluphekela abangalungile ukuze anise uNkulunkulu. Wabulawa. UJesu akahluphekanga nje ngendlela thina esihlupheka ngayo okwamanje, kodwa wahlupheka kwaze kwaba sekufeni. Abanye balabazalwane ababhalelayo babezobulawa ngempela ngenxa yokukholwa. Uyabakhumbuza ukuthi noJesu wahlupheka kanjalo. Wayengenasono olungileyo ehluphekela abangalungile. Waye perfect uJesu engakaze one, kodwa still wahlupheka. Okuyisibonelo sokuthi kuyenzeka sometimes ngokwentando kaNkulunkulu avume inhlupheko ifike umuntu engazange enze okubi kodwa enze okuhle. Futhi lokho wakwenzela abantu abangalungile. Wahlushwa ibona ehluphekela bona. Ngakho nathi sometimes kuyenzeka sihlukunyezwe abantu abangalunganga noma silungile thina. UNkulunkulu avume sihlukunyezwe abantu abangakholwa noma sabantwana bakhe. UJesu uyisibonelo saleyo nto yenzeka. Kodwa uthi yena wahlupheka kwabakanye. Lapha eqani kaverse 18. There was no need ukuthi aphinde ahlupheke ngoba okwakhe ukuhlupheka kwamanelisa ngokuphelela uNkulunkulu, kwawufeza umsebenzi ayekwenzela khona okwakukusiletha thina kuNkulunkulu. Ukufa kanye kwakhe uJesu kwanela ukuthi ahlawulele zonke izono zabantu forever. Akadingi ukubuye afe futhi. Umphumela wokufa kwakhe, umphumela number one, ukuze aniyise kuNkulunkulu. Sasikude noNkulunkulu ngenxa yesono. Kodwa ngokufa kukaJesu, wasenza sabuyisana noNkulunkulu, wasiletha kuNkulunkulu esusa kude ngenxa yokufa kwakhe. Izono zaxolelwa, sakwazi-ke manje ukubuyisana noNkulunkulu ngenxa yokufa kukaJesu. Kwaba nomphumela okuhle, omuhle, ukuhlupheka kwakhe ngoba kwaletha thina enkosini. Results number two, uthi wabulawa emzimbeni kodwa waphiliswa kumoya. Engikholwa ukuthi kukhomba ukuvuka kwakhe ekufeni. Wathi esebulewe, esehluphekile, uNkulunkulu wamvusa ekufeni, okwakuveza ukuthi ngempela ubengenacala futhi esesayidini likaNkulunkulu. Yonke into ayisho yayiyiqiniso, ngempela uyindodana kaNkulunkulu, wavuka nomzimba omusha ongasukuphinde uhlupheke again. UNkulunkulu wamkhazimulisa emva kokuhlupheka kwakhe. Ukuhlupheka uJesu akwamukela kwaletha okuhle kithina nenkazimulo kuyena. Wa-inherita ngempela le blessing uJesu. Kubusisekile ukuhlupheka ngokwenza okuhle. Bheka kwenzakani empilweni kaJesu. Niyathola i-point bazalwane? UJesu uyisibonelo sakho sokuthi ungayiphindisele lenxa abantu bekwenza okubi. Ngoba buka uNkulunkulu wenzani after uJesu ehluphekile. Kwasindiswa abantu, wamvusa ekufeni, wamkhazimulisa. Nawe kunomvuzo omuhle, kunesibusiso uma uvuma ukwamukelwa ukuhlupheka. Sometimes ukuhlupheka kwakho kuzokwenza bona labantu basindiswe noma basizakale, babone inkazimulo kaNkulunkulu ekuyithobeni kwakho. Ubesitshele kanjalo mayikhuluma nabantu besifazane abashadile ethi abazehlise kubayeni babo noma bengakholwa khona bezozuzeka bezozuzeka ngokuzehlisa kwamakhosikazi abo kuchapter 2 verse 12 bethe ukuyiphatha kahle kwethu kuyokwenza abantu badumisa uNkulunkulu ngelange bahambela uNkulunkulu okukhomba insindiso khona abantu abangasindiswa basizakale ngenxa yokuzehlisa kwakho ungayiphindiseleli ngenxa yokubekezela kwakho enhluphekweni. Amen. Abantu bayakubuka uma umzalwane ubhekene nobunzima. Bayafuna ukubona ukuthi ureacta kanjani mhla izinto zingakuhambeli kahle. Bayafuna ukubona ukuthi uyaye nawe enyangeni. Bayafuna ukubona ukuthi uyakhokha inawe ibribe mase uthatha izinto izobheda uma ungabribanga. Bayafuna ukubona ukuthi uyaduba yini. Uyadiscourageka emoyeni wakho, uyamnqaphela lo uNkulunkulu wakho ma izinto ingasahambi ngalendlela ofisa ngayo. Uma wenza kahle abantu bayafakazeleka ngoNkulunkulu. Okungabenza bagcine bependukile ezonweni zabo ngenxa yokubona wena indlela owenza ngayo. Ma ungenzi kahle abantu bayafakazeleka ukuthi ayikho kanjani indaba yevangeli. Bese uSathane yalekeleleka ukuthi athi kubona, niyabona ke niyayifanela na. Bakholwa ngoba kuhamba kahle. Yakhumbula washo kanjalo ngoJob. Bagcwele inkonzweni ngoba izinto zabo uyihamba kahle. Mhla ingasahambi kahle izinto zabo bayayifanela na nje. Ngakho just like ukufa kukaJesu kwaba nemiphumela emihle yokulethwa kwethu kuNkulunkulu nokukhazimuliswa kwakhe, nokwethu ukwamukela ukuhlukunyezwa abantu nokuhlukunyezwa impilo in general, kunemiphumela emihle, kunesibusiso sokusizakala kwabantu, nokubusiswa kwethu uNkulunkulu la emhlabeni owasivuse emathuneni ngelanga lokugcina asinikeza imvuzo. Neyizo lento bathanda. Sikholweni lento le. Ilento ezosiza singadiyazeli mhla ifika inhlupheko ngoba zona ziyeza mayingakafiki. Emhlabeni niyakuba lisizi. uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu, nawe usazoba lisizi. Uready na? Noma uzobangwa nezibi mhla ifika inhlupheko. Baya bathi abantu mina bezwane ngihash. Nami ngibuye ngivume ngezinye iy'khathi. So ngizama ukusiza. Sisazofa sonke. Uma iNkosi ingabuyi masinyane. Usazofa umndeni wakho. Futhi awekho ama-guarantees ukuthi kuzofa wena kuqala kunabo. Sisazongcwaba la ekukhanyeni. Yini indaba sicabanga ukuthi akuzukwenzeka? Khona into uNkulunkulu ayishilo. Kusazongcwatshwa kowakho umndeni. Sometimes ikuhamba iy'ngane before wena. Siyazi ukuthi kuyenzeka. Zange sithembise uNkulunkulu ukuthi thina sizongcwaba iy'ngane zethu. Sometimes ikuhamba umyeni, sometimes ikuhamba unkosikazi, ikuhamba umfowenu, ikuhamba umama, ikuhamba bani. Kuyafiwa emhlabeni kunjalo. Kaningi before kufiwe kunokugula. Nokulimala kuneyinto ezibuhlungu ezenzakalayo. Ziyeza bathanda. Kithina sonke. uNkulunkulu sibhalela amavesi khona sizoba ready when it comes. Ngoba it will come. Amen. Mhla kufika okhumbula. Lezi ziwufode kubala zona engenaso isikhathi sokungena into each of them. Kodwa namhlanje okhumbula kakhulukazi ukuthi ngokubekezela kwakho kunemiphumela emihle ebakhona. Kunesibusiso esiba khona ngokubekezela kwakho, ngakho uqina ume eNkosini. Amen. Right, point number 2. Ukuhlupheka kukaJesu ngokubekezelela kwakhe izoni nokufa kwaba nomphumela wokusindiswa komndeni kaNowa nokusindiswa kwethu sonke njengabazalwane, kwase kwaba nenkazimulo enkulu for yena. Kuhlupheka kwakhe ebekezelela izoni nokufa kwaba nomphumela wokusindiswa komndeni kaNoah nomphumela wokusindiswa kwethu sonke njengabazalwane and great glory for himself. Ngakho nathi masamukela ukuhlupheka kuyoba nomphumela omuhle nenkazimulo enkulu eyakulandela. Verse 19. Wahamba kumoya kumbe ubegcinethe wavuswa kumoya. Wahamba kulowo moya wayoshumayeza imphefumulo eboshiweyo kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNoah. Umkhumbi usakhiwa okwasindiswa abayingcusana abayishiya galombili ababekuwo ngawo amanzi. Lenzima-ke leli vesi leli, kuningi ukudideka okubuye kube khona kulona. Lifundisise khona uzoqala ubone le ndida ebakhona ngaphambi kokuthi ngiyichaze. Wahamba uJesu kade kuthiwe wabulawa emzimbeni waphila emoyeni. Wahamba-ke wayoshumayeza imphefumulo eboshiweyo. Kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNoah. Umkhumbi sakhiwa okwasindiswa abayingcusana abayishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Now the first thing yokuyenza uma uqhamuka emavesini adidayo ukubamba umqondo ukuthi konje kukhulunywa ngani kuthiwani. Ngicathi mina usazama ukusikhombisa ukuthi kungcono ukuhlupheka ngokwenza okuhle kunokuhlupheka ngokwenza okubi, ngoba kunomvuzo omuhle, kunomphumela omuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle. Ngicathi esinye isibonelo again lesi saleyo nto leyo. Kodwa nansi into engicathi uyayichaza uPetru la. UKristu kumoya wakhe, umoya ongcwele, umoya kaKristu uyabizwa kanjalo, washumayela through Noah. Hayi ukuthi yena ngesikhathi efile wavuka washaya time travel wabuyela ekhathini kaNoah. Noma labantu abashumayezayo labantu beyikhathi kaNoah manje sebeboshiwe. Ngicathi kuchaza ukuthi through Noah uJesu washumayela kubantu ababengalaleli ngeyikhathi kaNoah. UNkulunkulu ebalindile ngesineke ngesikhathi uNoah esakhumkhumbi. Athi uyayikhumbula indaba. Umhlaba wonakele, uNkulunkulu useyimisela ukuwubhubhisa, kodwa abantu banika ithuba lokuphenduka, bakholwe bangena emkhumbini. UNoah wayebashumayeza. We know that from 2 Peter chapter 2 ukuthi uNoah wayewumshumayeli wokulunga. Manje labo bantu sebese kuboshweni base Hades ngoba bazange baphenduke ngalesikhathi uNoah eshumayela. Ngakho makuthiwa uJesu wahamba washumayeza imphefumulo eboshiwe, kusho ukuthi imphefumulo esiboshiwe manje kodwa wayishumayeza saphila through Noah. Angicabangi ukuthi kuchaza ukuthi uJesu ngesikhathi efa esiphambanweni umphefumulo wakhe wahamba waye Hades wayoshumayeza abantu. What would be the point yokushumayeza abantu abase Hades as if basengakwazi ukuphenduka? Angicabangi ukuthi kuchaza lokho. Ngicabanga ukuthi kuchaza ukuthi umoya kaJesu wawukunowa eshumayela kubantu ababengakholwa. UNkulunkulu wabalinda ngesineke ngesikhathi umkhumbi usakhiwa, kwagcina kusindisweke umndeni kaNoah kuphela. I-emphasis ngicathi ilala kule ndawo yokuthi uNkulunkulu ebabekezelele ngesineke. UNkulunkulu ebalindele ngokubekezela. Sometimes iBhayibheli ikhuluma ngokubekezela njengokuhlupheka kaNkulunkulu, long suffering. UNkulunkulu uyayibekezelela izoni zimthuka, zenza amanyala phambi kwakhe, asafarishe, abekezele, alinde uNkulunkulu. Lokho kusafarisha kukaNkulunkulu, lokho kuhlupheka kukaJesu kwa-resulta ekusindisweni kwalaba bawu-8. Ukuhlupheka kunomphumela omuhle, kwasindiswa umndeni kaNoah. I think that's the point. Kodwa kakhona amanye ama-interpretations okungenzeka ukuthi a-correct nawubangcwele. Ngiyafuna ukuwathinta nje masinyane ngoba nizowezwa abanye mhlambe bewafundisa noma ama-commentary amanye ewabala. Kungenzeka ukuthi ukhuluma ngokuthi ngesikhathi uJesu efa wahamba ngomoya wakhe waya ejele, kodwa nothi kubantu, kwingilosi lezi ezona kuGenesis 6
okuthiwa zayibandakanya namadodakazi abantu kwazalwa iy'ngane ezi-unnatural. UNkulunkulu ke wayibopha lezo. U-Second Peter uyasitshela nangalezo lezo ingilosi. Mhlawumbe uJesu waya kuzona, kodwa ke engashumayela insindiso. Lela gama elithi ukushumayela means to proclaim, ukupublisha into. Mhlawumbe wayoshumayela ukunqoba kwakhe. Nathi niyazama nina ingilosi ukudestroya abantu ngokuthi niphambanise uzalo khona uMessi engakwazi ukuzalwa, kodwa bukani nahlulekile, mina nginqobile. Ngenzeka ukuthi mhlawumbe uchaza lokho uPetru. Same point kodwa. Ukuhlupheka ngokubekezela egathini kaNowa, ebekezelela lokona kwalezi ingilosi, sekuholele kwinkazimulo yakhe. Bukani manje unqobile, uyakwazi nokuya ayoyitshela. Another interpretation, kungenzeka ukuthi ukhuluma ngokuvuka kwakhe ekufeni again, kodwa mhla esevukile ekufeni, before akhuphukele ezulwini ngo-day 40, ma ekhuphukele ezulwini wadlula ejele ley'ngilosi. Uyi-imagine ijele lisamuye emkhathini. Asilazi ukuthi, kodwa siyazi ukuthi iBhayibheli yakhuluma ngomkhathi in connection with ingilosi. Mhlawumbe wadlula khona wagabisa ngokunqoba kwakhe uJesu. Nalokho kungenzeka ukuthi it's the meaning of this verse. Kodwa the main point remains the same. Wahlupheka ngokubekezela ekhathini kaNowa, nangokufa kwakhe kwaholelwa kwinkazimulo yakhe uJesu. Nalokho kungenzeka. Into kufanele uyicabange mase ngikhuluma nama-interpreters eBhayibheli la. Into eyenza kungabe clear ukuthi iyiphi meaning e-accurate, ilela gama elithi imoya. Washumayeza imphefumulo. Ngenze ukuthi imphefumulo ichaza ingilosi, ngenze sikhuluma imphefumulo yabantu. We are not sure which is correct. Ukuthiwa waphila kumoya, kukhuluma ngokuthi waphuma kumzimba, umzimba mawufa, ngomoya wahamba, noma khunya ngokuvuka ethuneni. Nalokho kungenzeka ukuthi it's either or. Then ke lokushumayela kuyini, ku-evangelistic noma nje ukumemezela ukunqoba. We are not quite sure ngalokho nakhona. Kodwa mina ngicabanga ukuthi ukhuluma ukuthi washumala ey'khathini kaNowa kubantu manje asebese-high days. Yezwakala bazalwane? Niyayizwa i-main point. Uma ekudida ama-details, ungadidwa i-main point. I-main point ukuthi ukubekezelela ukuhlupheka, njengoNkulunkulu ebekezelela izoni ngey'khathi kaNowa, kwaholela ekusindisweni kukaNowa nomndeni wakhe, kunomphumela omuhle ukubekezelela okubi. Amen. Then we are shifter from uNowa eze ey'khathini zamanje, esebenzisa le connection yamanzi. Amanzi ey'khukhula ikaNowa uwafanisa namanzi ombhabhadiso manje. Uthi kuverse 21, lawo manzi angumfanekiso wombhabhadiso enisindiswa ngawo manje. Okungesikho ukukhuculula insila emzimbeni, kodwa isithembiso kuNkulunkulu ezivela kunembeza omsulwa ngokuvuka kukaJesu Kristu. Othe senyukele ezulwini wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esebekile phansi kwakhe ingilosi yababusi neyiphathimandla. Again, the main point iyagqama la. Kuhlupheka kukaJesu kuholela kwinsindiso kaNowa ekuqaleni, kodwa la usiyaziveza ukuhlupheka kukaJesu aze afe kuholela kweyethu insindiso, hhayi nje kubantu abawu-80 kuphela, manje kuma-millions abantu. Then ke futhi kuholela kwinkazimulo yakhe uJesu. Asibuke uverse 21. Lawo manzi angumfanekiso wombhabhadiso enisindiswa ngawo manje. What does it mean sisindiswa ngombhabhadiso? Chaza ukuthi umbhabhadiso uyisign yento esindisayo. Lokuphenduka ezonweni lokukholwa ukufa kukaJesu. Lokufa kukaJesu nokukholwa kwethu yikhona kuyasindisa. Umbhabhadiso isign yakho. Ngakho ungasho ukuthi sisindiswa umbhabhadiso. Just like ungathi kumuntu umuntu abantu bebecwila kungena ikhukhula na umkhumbi, kodwa emkhumbini ngena abanamathikithi kuphela. Eyithikithi lami lingisindisile ekugwilizeni. Kodwa usindiswanga ithikithi, usindiswe umkhumbi ongene kuwona. Kuyakhulunywa kanjalo. Lingisindisile ithikithi, which means ithikithi belindlela yami yokungena, bekuyisign yokwamukeleka kwami kulo mkhumbi lo okuyiwona ongisindisile. Nombhabhadiso ukhuluma ngawo in that sense. La not ukuthi kukhona into esindisayo engene emanzini itself. In fact, uyasho ukuthi Akusikhona ukukhucula insile emzimbeni. Umpaphathiso has no external value wona ngokwawo. Awugezi insila ukuze usindiswe. Amanzi ahamba ngaphandle komzimba ayikho into angayenza ukwenza umuntu asindiswe. Ayisimboli nje kuphela yento esuke siyenzekile enhlizweni. Uthi leyo nto isethembiso kuNkulunkulu alibeki kahle kele zulu lapho malisi sithembiso kahlaze kuchaza ukuyincengela kuNkulunkulu. It's an appeal to God. Uma ubhabhadiswa umuntu oncengayo enkosini, inkosi ngihawukele, inkosi ngisindise, usho njalo Romans 10. Bonke bayokhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Ukuyincengela ukukhuleka, ukushweleza kuNkulunkulu ngesikhathi ungena emanzini, okwenza ngokukholwa okuyikona okwenza umuntu amukeleke kuNkulunkulu asindiswe. Uthi ukuyincengela kuNkulunkulu okuvela kunembeza omsulwa, okungekhona ukudlala nje okusinsiye, kuvela kunembeza okhuluma iqiniso ngokuvuka kaJesu. Kusiza because uJesu wafa, wavuka ethuneni. Sikwazi ukusindiswa ngombhabhadiso ngoba uJesu wafa, wavuka. Usho njalo ekupheleni kaverse 21. Ukufa kukaJesu, ukuhlupheka kwakhe, kuholela ekutheni thina sikwazi ukusindiswa, sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Then ke kuverse 22, akuholeli nje kulokho kuphela. That's result number one. Result number two, verse 22. Othe uJesu esenyukele ezulwini, after esefile, uNkulunkulu wamkhuphulela emazulwini, wam-elevator, wam-promoter, wamsusa emhlabeni, wam-promotela emazulwini. That's number one. Number two, wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uthe esesemazulwini epromothiwe, wapromothela ezulwini, waphinde wapromothwa kuwona amazulu, wayiswa to the highest place in heaven, the right hand of God. As if lokho akwanele, wabeka phansi kwakhe zonke iingilosi ezulwini. Barongo Jehovah's Witness mabembala neingilosi. Zonke iingilosi ezulwini zingaphansi kwakhe uJesu. Kusikelwa kuma archangels, oMichael uqobo lwabo, kuze kwiingilosi ephansi kunazo zonke. Zonke zingaphansi kweenyawo zakhe. UNkulunkulu wamphakamisa, wamenza wamkhulu kuneingilosi uJesu. Naphezu kwababusi, ngenza ukukhuluma ngamadimoni. Sometimes igama lesetshenziswa for madimoni. Satane nakho konke kuyidimoni phansi kombuso kaSathane kungaphansi kweenyawo zikaJesu. Uyabusa phezu kukaSathane namadimoni neyiphathimandla. Ngicaba mhlawumbe ukhuluma ngeyiphathimandla zabantu, ohulumeni, ogovernment, amakhosi, bonke bangaphansi kukaJesu. Ngamanye amazwi yonke indalo. UJesu after esefile uNkulunkulu uyamvusa ekufeni, uyampromote umyise ezulwini, uyampromote umbeka ku-right hand kaNkulunkulu, uyampromote ubeka yonke indalo ngaphansi kwakhe. Kunomphumelo omuhle ukwamukela ukuhlupheka. Niyathola iphuzu? Ukwamukela ukuhlupheka kunomphumelo omuhle. Umndeni kaNowa wasindiswa, ama-millions abantu basindisiwe ngoba uJesu wabekezela, naye wakhazimuliswa. Uyinkosi phezu kwezinto zonke ngoba wabekezelela ukuhlupheka, wamukela isiphambano. Ngakho nakuthina kuzoba njalo, bathandekayo. Amen. The point ukuthi thobela kuhulumeni. Akhumbule beqale kanjalo. Zehlise noma uhulumeni engafanele, iba umuntu ozehlisayo wena. Thobela leyo menenja e-unfair emsebenzini. Khumbule ukukhuluma ngeyigqile ethi ayithobele yomaster bazo. Wayi-applya ekusebenzini kwethu. Zehlise musu kuba uphuma silwe kwakhona emsebenzini. Zehlise kumyeni noma engamphilele uNkulunkulu, even noma kuthiwa kakholwa. Wena zehlise uyibeke phansi ube nomoya omnene, musu kuba uphuma silwe kankosikazi. Nawe myeni, verse 7, zibambe ungayiphakamisi phezu kwenkosikazi wakho kunalokhu umnikeza udumo. Even noma kuthiwa akalidizevi. But wase wathi kuthina sonke njengabazalwane, asibe abantu abathobekile, abantu abamnene, abenza okuhle kwabanye, abangayiphindiseleli masoniwa. Isizathu sokwamukela ukubusiswa uNkulunkulu masenze njalo. And manje usinika isibonelo sikaNkulunkulu ekwenza lokho kuKristu. Umvuzo uKristu amnikeza wona, imvuzo nathi esoyinikezwa uNkulunkulu. Sazovuswa ekufeni bathani. sazokhazimuliswa. Ngabonakala siyakuba yikho kodwa hlayevela nathi siyofana naye uJesu. Abantu abasasa kancane manje, abantu abasihlukumezayo noma ingabe isemsebenzini noma isemakhaya basazosibona sikhazimuliswa. UNkulunkulu sazosinika ama rewards for konke ukubekezela. Wonke amazwi akhuluma akhulunywa kuwena wayibamba wangaphindisela ngamazwi. Wathobeka mhla kade ungakwazi na ukuvuka umbhejazane. Yonke lento uNkulunkulu uyibhalile encwadini yakhe uzokuvuza for yona. Konke ukubekezela kubuhlungu. Ungayitholi umsebenzi uphoxeka phambi kwabantu, ugula emzimbeni into zakho ingahlangani. Konke lokho kubekezela uNkulunkulu uyakubhala encwadini yakhe, akukho akukhohlwayo. Azikho inyembezi uNkulunkulu angazazi ayoyilibala owake wayikhala. Konke kunomvuzo. Konke kunenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. UPawule ukubeka kanje ku 2 Corinthians 4 mangivalo verse 17. Ngokuba usizi lwethu olincane olungolwesikhashana lusilungisela inkazimulo enkulu yaphakade engenakulinganiswa. Usizi lwethu olincanyana olungolwesikhashana lwamanje nje emhlabeni luyasilungisela, liyasebenza, it is producing inkazimulo enkulu engeyona yesikhashana nengeyaphakade futhi engekho ncane engenakulinganiswa. UNkulunkulu ezosinika yona. Ngakho sibekezele bathandwa enhluphekweni, sizehlise ngoba kunomvuzo omuhle. Amen. Sithandazele.